time, searching for what's mine. I kept twisting my time, but nothing would align. Then I met you, you set my soul on fire. Now I'm drowning in desire, my heart belongs to you. The way you show me love, and how you say my name, my mind is blown away. I wanna be with you. The things you make me feel when you look at me, boy, you are the one who's gonna calm me down. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furaha. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furaha. Hera, hera na mari baba opo mchuna. Anaheri nyakachie, anaheri nyakachie.
Nina mengi, mengi ya kusema. Nina vitu, vitu vya kutenda. Oh, ila muda, muda unanichenga. Jaena puka neno nyako moromo pimo kodi. The way you show me love, how you say my name. My mind is blown away, I wanna be with you. The things you make me feel, when you look at me. The one who's gonna calm me down. Sasa, mimi nimeamua nitakupenda. Wewe, umeniteka roho na furahia. Hera, hera na mari mama upo mchunya. Anaheri nyakachie, anaheri nyakachie. Anaheri nyakachie.
Anaheri nyakachie.